Chadachi kampuni ya Starlink ebya mpuliziganya ngene gaba mayengo ga internet ne teknolojia ya nagaga Elon Musk evudde ku mpewo za Uganda oluvannyuma la gavumenti ya Uganda okusaba kampuni eyo esibemu ebyanguwa. Kampuni eno Starlink n'ebyuma bikalimagezi ebikozesa teknolojia ow'ekika ekya waggulu ennyo mu byempuliziganya nga bisobola okukozesa amayengo ga internet okuva ebweru wa Uganda. Ebyuma ebyogerwako kuliko satellites, dish antennas, power supply, wifi routers and ground stations nga bikozesa tekinologiya ow'ekika ekya waggulu ennyo naddala amayengo ga satellite. Era abakugu bagamba nti ne internet newebejjiddwako obeera omala bya mbulago byo bisigala bikola. Starlink ekola ebyuma bino tundu lya kampuni gagadde ya SpaceX eddukanya omukutu gwa Twitter ya nagaga w'Omwamerika Elon Musk. Kyategeereka nti gavumenti oluvannyuma lw'okuteeka obukwakulizo ku byuma bya gavumenti eyo yawandiikira kampuni yennyini ya Starlink ng'eyita mu kitongole kya Uganda Communications Commission erungamya emikutu gy'ebyempuliziganya mu ggwanga n'egisaba ejje ku mayengo g'ebyempuliziganya ne intaneeti ebyuma byayo nti kampuni ya Starlink kiyakkiriza okukola. Mu kiwandiiko kya kampuni eno eri ekitongole kya UCC, kampuni ya Starlink enyonyodde nti newankubadde kampuni yennyini ebadde tefunanga lukusa okutunda ebyuma byayo n'okusaasaanya amayengo ga internet mu Uganda, wabula ekimanyi nti waliwo abadde bakozesa ebyuma byayo nga bayita mu makubo amalala. Starlink egambye nti okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno yasazeewo okujja ku mpewo amayengo gaayo agabadde oboolyawo agagaba internet n'ebyuma bya kampuni eno mu Uganda. Ekiwandiiko kino kiteekeddwako omukono kitunzi wa kampuni ya Starlink Ben Mark Williams nga kitegeezezza nti mu kiseera kino tewaliwo mayengo ga mpuliziganya okuva eri kampuni eno ya Starlink agakola mu Uganda. Kinajjukirwa nti ennaku ntono eziyise ekitongole ekyo Uganda Revenue Authority ekiwooza ky'omusolo kyalagira abakozi baakyo bonna abavunaanyizibwa kwekenneenya ebyamaguzi ebiyingira eggwanga obutaddamu kukkiriza byuma bya kampuni eyo ya Starlink okuyingira mu ggwanga lino okuggyako nga ababireeta balina olukusa okuva eri omuduumizi w'amagye g'eggwanga. Wakati mu kiseera ng'eggwanga lyolekera akalulu ka bonna watera okubeerawo okwekengera nti amayengo ga intaneeti gayinza okuggibwako nga kino kyekiwaliriza bannansi okugula ebyuma ebifaanana bwe bityo okwebalama okukuumibwa mu kizikiza nga tebafuna mayengo ga internet. Leediyo bujjajja Kyabasa bweyogeddeko ne minisita omubeezi w'ebya tekinologiya n'okulungamya eggwanga Kabyanga Baruku agambye nti balina nteekateeka ya kuggyako internet mu kulonda kwa bonna okubindabinda. Kabyanga tugenda kumufuna mu maaso kaawo katono. Mu mawulire Kabyanga eddoboozi lye lino tulifunye era katuwulire bw'annyonnyola.
And internet tuzijja kugiggyako okimanyi internet tejja kuvaako. Ati ani akugambye tujja kuggyako internet papa ki internet teyinza kuvaako naye tusobola kuzira ebiriti nga muzereekibiziini kitali ngine kira naye kugamba nti internet ejja kuvaako kimanyi okukiggyewa